This is the African Music Mix on the Voice of America.
Shalila African Music Mix, where genius meets rhythm on The Voice of America.
From Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all the points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
La lumière qui éclaire mes pensées et qui allume en moi le feu sacré qui suit mon cœur de Paris à Tanger. Cette lumière, c'est toi qui me faudrait, je crois. Au moins mille et une vies pour combler notre amour, jusqu'à en faire tourner le ciel et les étoiles autour.
To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Jamesh,
Shishu,
Mahina, and
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Nata wona nata kisankasa mimi data kwako nimezimika chaguoni lako kunywa kusuka kama unataka naona kuishi na mimi wewe umechoka kila kukicha vitu vinaongezeka ikizidi sana tutatengana na shangaa yani ukifikiria mambo ya mchezo haya mambo ya singioni yani kukupenda sana tayari ushajiona queen na kila nikikupa chat unajiona wa bei ya ghali mimi from ilala tmk kinonga ngali kamshazali kukupa kibuti sioni hatari mimi ndo teacher boy aka young cat lil majiogo kwa family za guys wangu machizi Mchekisha mejienu anaveni letea mapozi Umbe mwona mapepe dozen Design ya lozi unachenguka na mabitozi Izo pamba sio zao na kodishaga tuka majezi Au na koma na matanuzi Eti soda na rewa chips nusu wa amalizi Nikupende vipi, nikufulie nguo Nibaki unione cheese
Nikupende, nikupende, nikupende vipi Mona Lisa mpenzi wangu mbona upendeki HIP mbele yako mimi nimecheki Hospitali wamesema mimi nipofiti Basi nieleze ukweli mpenzi kama unitaki Nijue moja, tupigane buti Nikikwambia ukweli unakuwa hushikiki Mona Lisa kwa lolote uaminiki Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukilinga sana takwacha Na unakuchi na mimi umechoka Mona, Mona Lisa unanata Kwa mimi kwako ni medata Ukivinda sana na kwacha Na wala kuchina mimi umechoka Akufukuzae, akwambii toka Yote kwa sababu majalala nimechoka Siyo enzi zile nilikuwa ninawaka Mona Lisa ulisema bwana umepata Basi kumbuka pesa pia uchanua unyauka Mona Lisa dada punguza sana kunata Bwana mjeuri ipo siku utapata Na hiyo ndiyo siku utayokuja kujuta Basi utakuja kujuta Na mimi kunikumbuka Utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka Mona, Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka Nielewe, 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 nielewe
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. kerekwa huyu kidosho sijui wapi ndamweka nikimwambia sitaki mwenzangu anacheka tena kicheko chake ni kile cha makengeza wewe duli vipi utatakaje mapenzi kwa shauri kama mimi wakati huna pesa nyingi za kutanua gari wala nyumba utaniweka wapi mimi mbona bomba tunaniona ninapoteza kila kona mtoto nimenona usijifuate fuate tena koma wenzako wanakuja kujigonga na ma VX sina shida na senti zako za chips misi hongu shilling tena naongwa madola kwanza na kushenga utawezaje kupenda kwa asiye kupenda please kwenda ndo si babaiki hata huje na nini sitishiki tena kwako sito penda
Mona Lisa unanata kwa kukua mini kwako nimedata ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka Mona Lisa unanata kwa kukua mini kwako nimedata ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka
Coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
Magalina, Magalina.
Hey, ma belle. Mi kena tene u celebrate mi so. Ti tene na mama.
Mama go let me na mama ti bi si beti mi apika.
Sire, sire. If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on the Voice of America.
To your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Music you want to hear from your favorite artists more often right here on VOA. your friends about VOA Africa music, sports and news.
And now another song reflecting the views of the African music mix on the Voice of America. Thank you.
I've been with you now.